Conchisi.
Nakudai leo.
Eh, unanidai leo.
Knock knock.
Kalongo edition. Kalongo edition.
Nakwambia utaogopa.
Nacheza kibazenga.
Umeniroga.
Hapo tu, hapo tu, hapo tu.
When you don't caterpillar, bomb when you killer.
Hapo tu, hapo tu, hapo tu.
Kalongo edition. Kalongo edition.
Itatachoteta hadi waitane.
Ni mimi hapo back left Conchisi.
Zikishika na matamba tawi za Meru.
Noma Commercial Entertainment.
Yama master maji mabazenga.
Nukizuwa zogo bado tapanguzwa na
Conchisi.
Kwa chukua waki camp nikisonga nikiprado. Mini bazenga dadi nita go down in style.
Ifeti hapi
Kalongo edition.
Shereni meja tumekujadi na
Conchisi.
Tunarogadi wa kamba.
Kaibada watazama zikia rest.
Unasikia beat unatete man.
Kana kana shi.
Kwa mchezo sindo okay, heartbeat okay. Conchisi.
Mindo chezanga malali.
Usake kumuona kame jam
Na wateki adi wanati.
Conchisi.
Niko na talent.
Kuja kutesa.
Uni stima, uni nare.
Contact Conchisi on 070-6312-672 for more information.
Yeah. Ati pepeta, pepeta, pewa chupa mbili. Pepeta, pepeta, pewa chupa mbili. Nyupenda unakatika na umevalia nini. Nyupenda unakatika. Ati pepeta, pepeta, pewa chupa mbili. Pepeta, pepeta, pewa. Ati pepeta. Ati pepeta, pepeta, pewa chupa mbili. Pepeta, pepeta, pewa chupa mbili. Nyupenda unakatika na umevalia nini. Nyupenda unakatika ka umevalia mini. Pepeta, pepeta, pewa chupa mbili. Pepeta, pepeta, pewa chupa mbili. Nyupenda unakatika na umevalia nini. Nyupenda unakatika ka umevalia mini. Tukikata si usafishanga. Blake ni batimbaye. Blake na kipatikana. Ni mabare jo kwa kipara. Ati kamna mini tight. Ni kuone tonight. Ati jo manibo feel ni kaume feature white. Stembe angi na bike. Stembe angi na ndai. Na uko maji maji nona ningi zange baita. Minika sinister. Geto bana minister. Mimi na bini man. Na unatuko similar. Na ati jo na uliza. Ni nani ya jay fuliza. Haga jo mefurisha. Pole mini hooligan. Pepeta, pepeta, pewa chupa mbili. Pepeta, pepeta, pewa chupa mbili. Nyupenda unakatika na umevalia nini. Nyupenda unakatika ka umevalia mini. Pepeta, pepeta, pewa chupa mbili. Pepeta, pepeta, pewa chupa mbili. Nyupenda unakatika na umevalia nini. Nyupenda unakatika ka umevalia mini.
Nilingiza kavika wa personal. Nika mwaganda wa personal. Nilingiza kavika wa personal. Nika mwaganda nika wa personal. Nilingiza kavika wa personal. Nika mwaganda nika wa personal. Nika nyambisha kawa personal. Nika nyawafudhika wa personal. Wanasema daka deberi leta maka. Wanasema kuma iku ready tuende macha. Loni makelele ya baruti na kaka. Lala, twatwa. Alejandro, how are you my boy? I am okay, I came with a toy. Which kind of toy? A sex toy. BBC toy.
Jihame ni riski. Mto jibinzi ni riski. Nimejibinyo kuvipi. Tunashikisha na madini. Ni jam na ni vodu na ni riski. Na ni whisky ni riski. Mto jibinzi ni riski. Nimejibinyo kuvipi. Tunashikisha na madini. Ni jam na ni vodu na ni riski. Na ni whisky.
Ni riski kama sote tuko tipsy. Afu buda na kuteki unakafiti. Na kuja na kiss, neza kuja na kawiski. Sata ni kwa balkoni tumalize kwa kiti. Nipenda juati kona choco flavor. Hindo inafanya ngadi msupa na legeza. Weni marinette, una supi ya mabenda. Saki ata today, chuko safe na kupenda. Sa baby umejipin, we get freaky. Tuanze hapa kwa chin, take your time, he's your quickie. Nimejaza soko na kiss kama 50. Nata kuperform, nipe strokes to za.
Bubbling, bubbling, wabo, wabo, ah. Ona kina milina, wambo, wambo. Na tumini, tumeshika dako, dako. Nataka moja ni mchape, kapo, kapo, ah. Nakuta manzi high, yeah. Natupa tumaswa, ananza kuwa mshae, yeah. Fisi nasikia ra, anapenda nyama choma. Tumbukiza, nikamwambia madam, sikiza, uwezi kula nyama na nyama, ni tamu, sembe na nyama. Mbona mini kule nyama na nyama, ni raba na nyama, kula nyama na raba.
Chaza ni kipini ni korada ya safety. When ni kiss, mebeba chocolate kwa kibeti. Chaza ma classic niko jusika strawberries. Ndyo unichorewe karaba juu ya pencil. So na vajazi na nati ndo pewe mechi. Na mwaga maji mengi ya kisugwa utensils. Wana wandani kachade kijaza battery. Flavor hufanya huku kwa nukia vifreshi. Ata usiketi. Funiko pini na plastic wrap kata keki. Iko na gripa SGR kifunga breki. Nguruma kiss cuddle kisha tu blacki.
Kabla ni upunguze hanze mnachukua kisi yangu. Napiga magoti naomba Mungu wangu. Kivyo vyote vile lazima itipe. Kivyo vyote vile lazima mtu umie. Nakumbusha hodi ile mraya tao. Na usiso mpini kabla utoke kwa hao. Yule budaina kayiko na kakitu. Ama chukuchule mwingine nungia kwa simu. Niko naye mbele we mkute kwa nyuma. Vila natembia kifala wota mskuma. Akiteguka simu naenda mavipi. Sise uko vichochoro mitini.
Nataka leo ni wajibike juni mejipin. Nataka leo ubugu jike juzi noni chi. Juri masan niko fly na jamo kwa jeans. Asi 1, 2, 3 warazi wajikati. Asi 4, 5, 6 mteke walami. Nyegendo dhidi achane mpakati. Minambogi yangu na cheki tusha jihami.
Follow Conjeezy on Snapchat. That's DEEJAYKONCHIZI.
Na lote ni umate. Bash kabla nene chiki ngwate. Bash maayela kwenye tambla ni morate. Bash chiku mudu na metoka teri yake. Bash mwenye keja meibiwa pati pati. Bash na mababi na wanate. Bash mbaka choge mejitepa miadarate. Bash makondiko zilitupo jama bati. Bash mwenye mzinga ndona keti katikati. Misbehave. Alisema naitwa misbehave. Misbehave. Tuende pale tuka misbehave.
Akuno sololo. Naseleleka tu upandeza ololo. Anakuparesha niko na utongolo. Kando nimekumba toto waki walolo. Najitambu waka Mr. Chungulo. Madili zangu bigi nafanya na kabogo. Kidogo niko meeting sitches nyajo o. Buddha if you don't know. Now you know. Mindo don boss king ping manadi. Mindo gava apa kuna chaidi. Mindo adi tiche mindo wapea madi. Wanati wa shati wanunuwe mashati.
Ivane nashikisha na magalo. Wakipandre wakona bigi tanye. Funulu, funulu. Ni mbombo, ni susu. Krumula mwona vindu, vukundu. Na napenda yela, ni mzungu. Na napenda vela, na mkundu. Pesa kidogo saina itasapadina. Pesa kidogo saina taki ya rebina. Pesa kidogo saina roll na madinga. Pesa kidogo saina fukusha kila.
Kalongo edition.
Ina kakitu kwa mbosho mkutolefon. Kuja na mavitu vidosho makorazon. Chocha chipo mwitu na posho necho mapoke. Ndemi nita kuja na chumvi. Na nyongi ya juzi. Leo tatoa mushi katroli ya mzee wa smoky. nitacheza kama mimi alafu nkupa troopers cheza kama Lewandowski hivyo ndo suje za mjini
tuyo cheza kama wewe cheza kama wewe cheza kama wewe weba zucheza kama wewe tuyo cheza kama wewe cheza kama wewe cheza kama wewe weba zucheza kama wewe
Trio na cheza kimimi, mdhamini sipimi Na kauna daimoshu, utazivuta kute chimne Limiti ya fulize, imongeze kankoma chingle Naza shite jack, na kanudhu sikie tifi Na cheza kiroro, na cheza kiwingman Naza pika soko, nishike kijipa Turirime mdagi meditation na kififa Shuksha kibandazki, chapodondo inaza jipa Rada na madenge, kutezo matenge Stomange kama angel, skinny kama wenge Naza nyonga sana mkona nze kumeaz gwembe Manza kakivana, snapigana tu vijembe Pelekana mtrr, pelekana mtaradara Slete pa matrr, manguna vitu chwara chwara Nyute kama prr, mamdogo wanga ma princess Magalani wapengwa mpakupozi wapu Pinterest
Kali flashikisha, na mamorio tukicho mashisha Kuna wale ushukisha, wale mademu tifanyaga madiva Kauyu wapa na ringa, na izo lips nikana piga binja Bade na jiste farawe Wale wamebaki tupige shere Manze karado kiwadunda usilewe Mafisi wako ready msupa nye melewe Ukiwadunda ni ubebane Ama ubeboe, ama ubebewe Ukiwadunda ni ucheke Ucheke shane, samu uchekelewe Yo, manze zimiriet Na kombia zimeshika Na kutani na shash Nanyako na rizla Mina sikia kukizeti Tukisikiza masisla Leo watu ni walewe Bazu niko na pesa mingi Ule ni mse wa mayai Muwite umwambia gonge mbili Ndio nijenge mwili Nikiteka msukwa Nichezeka mimi Yo, wacha nchezeka mimi Uchezeka wewe tutafute ya mzinga Manzeto tuchange Tulewe, tulewe Tulewe, tulewe, tubebwe
Neza phone nyingi usa toke chini Nyoka utolewa na ulimi Whisper put madam talk chini Nikufikishie iyo abari ya mjini Yo, nafika ndani ya bash na mamiwa Kachumbari ya runa dania Ukifika solo kome ivo utavamiwa Napendanga nyama na maziwa
Ma, mafute ya ngombe siya kamua Naonanga wabula na kinunua Na wote wanasema mekundua Walileta maji wakasemeja tambua
Cheza kama wewe yo Miucheza na mambwekze Cheza juu ya genje Cheza gina yorende Miucheza na mangwete uskila yo
Batman Tunapenda nga wote Kala ya kose Nazari hatu jalindo Watu wa sinyonge
Maji maji ka sosi ya mwitu Chini ya maji ka blinki ya mchinku Alinona juali shiba na mapitu Piga waya ka padi ya PS2 Ebu mwambia kwanza spell Teletubbies Ama najua tu smell ya cannabis French kiss mbaka tujipate Paris Waganis, waganis
Kutolia form Na ufike mapema ni kusetie kingdom Kaume sweat kwa bafu ni maji warm Nekuja na form, nimekuja na kathong
Ok, nikifika na kuambia utaogopa Nina mahanjamu, utatoroka Itakuchapa, italia kaitoka Umeniroga
Kwa kwa kitanda na nishamba unalimu Sina clothes on, nina beth ya tequila Ninyama na weno njaka vanilla Hapa mia kwa mia, jetu tumie mipira
Nini player kunyandua, striker Ndaichapa mbaka ipige chafya Itatumia raba, tuba donda kuchapa na utatoka raba
When you don't caterpillar, bomb when you killer Kivu wanga boots, suku mina vua fila Tuto wane nooks, jukwa life when you pillar Tunavunja rules, tunavunja paka mila
Saru, nakudai leo
Eti unanidai leo
Manze, nakudai leo
Yani leo
Leo
Leo, leo
Saru, nakudai leo
Meja, ati unanidai leo
Manze, nita kuchapa leo
Yani leo
Leo, leo, leo
Minataka uilambe na vanilla. Niku stick kwa kutaka manila. Sisi nguvuka ile saya majira. Nimembaka, nimetowa mishipa.
Napenda wakati umetoka aluta. Wakati uko matings ni kugware na makucha. Na test kama Fanta bambucha. Hapa situ kianza tuamaliza kukifucha.
Nda kuchapa mpaka utashuta. Napenda kukuona ukijiguza. Na mahaga imepa kwa mafuta. Sile imeparara ukiwa dogi unashtuka.
Na cheki venye unaitua kwa bukta. Leo unachapa job sindikiza na mashuksha. Uko high unataka kupuruka. Minataka mo kitu inataka kuruka. Okuko na kudai leo.
Unanidai leo.
Aha, mimi nakutaka leo.
Yani leo.
Leo.
Leo leo.
Okuko na kudai leo.
Unanidai leo.
Aha, mimi nakutaka leo.
Yani leo.
Leo.
Kalongo edition.
Uhuru Gardens tuko jaba. Wengine wako miti. Hapo tu, hapo tu, hapo tu. Leo tunaenda Canaan, beba zigi mingi. Hapo tu, hapo tu, hapo. Uhuru Gardens tuko jaba. Wengine wako miti. Letu ni majaman, zenu pikipiki. Letu nenda Canaan, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanaifanya ngumu kufanyo sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunyo na ile kolonia Versace. Squeeze a back seat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mbele naona success, nafunga hat trick. Mindo the chest way choi tisha hapik. Tangu tuingie kwa mchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Das kusijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Kusijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo.
Kiseti hapo, ni kuhandle. Alafu kam tutoweloka kia mlango. Ni kuingize ndani ya box kama bale. Julo siwezi kubali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salo. After leo na wacha armies na mavalo. Oka titisha fiona kakukua na passport. Kitu kai nirea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kama mewe kwa magnet. Itatachu wateja hadi wa ishane.
Just kusijali, atukuchaji. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo. Kusijali, atukuchaji. Hapo, hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo. Just kusijali, atukuchaji. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo. Kusijali, atukuchaji.
DJ Kanjizi.
Wola mid, wola vibe, wola jai, wola gyal.
Limbo. 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 Limbo.
It's a fun time, a no good time. Give thanks for me, don't see the sunshine. Love made man a buzz about a punchline. Yana si say you da buzz about a dance style. Genje style man a buzz it like a gunshot. Big body girl bubble like a champion. Bend your back make man feel the friction. Like them wafi broke up me jump top. Dance all, that a the in thing. Next thing principle for you da keeping. Come win all a fatty while you're sinking. Watcha know me boss for me le fascinating.
Busu kuzifuta tuki, funga maki ilo. Na ikunyo na kahawa niki ongeza mami ilo. Na tinga mlango moshi ikitokea kwa diro. Na penda nguna akicheza na yangu tarimbo. Kwanza kiliki akizamisha kokeino. Na chapa na funika sufuria na mwiko. Kwa shimo, rangi ya white mwaka kipimo. Kwa shimo, rangi ya white mwaka kipimo.
Bitu wiki damia mana galis. Digal dema bosa wine pandi kaki. Nafa dema tak, anafa dema jack. Mi feeling so sweet and the pussy all airy. Mina penda ukidansu ukitiki ukitaki. Na kama ni romance ukiliki ukisaki. Naski, naski ya fine ukinivuta mashati. Kijena ya manyonyo suna juhu nisibati.
Now you know me. I saw for the drop for my nigga getting paper. Yeah, yeah, salang malekunjan.
Taliban nikiwashikia buchi zako komba na geta buda ni dream ya kukuwa daktari ukasoma na sasa na cheki ushakuwa mshawi vipi katembo teni kuchoma picha na jamo gota city mayoni kujenga jina bang bang kulamboka ndiyo rang na washenzi wa bumbaru na kidungi lemon choka akiwa laki mina penda nikibonda na stories za kungoja ndo zifanya nina konda chorea mbwekse wadaku wa reporti ni jeshi ya madonda wakifunjika magoti gota wazinga tutambu wangi dumba tunatambu wa babu makangethe huropoka
walikum salamu anaku vinye utangora gang zaga na weni guli military riang ushaku wa bugi na DC ya time anaku idhaya kiumbu the lifestyle zuzu tulishana wa umindo trump kwa his trap mojoka ni dua kwa huo chinadi ukidigi dojo ni keuti drr senke uklata
back to back monchoke mevuta mlami rap ni taps kupando taitishangazi fans ni trap si genge kaila zamani utani da jipushe nami sijuni singu nione mali niko na kabla isi unadigi hata ile mbogia iko ama ni drill beat ya fanya uoni mwito pingo we chill bana isiwe urazi kesho taking slow killing dough making days better making glow shilling dough goda siyezi sepa na hizo forge mingi joe staki weka weka city blows to the top tena sioni pressure
yeah I waiting for my wedding to ni buy yangu range world ime change but sujini which range I want to make it but very hard to manage everybody nina jua on the street class hapa pale pale hapa chua smart bus made of glass dreaming big working hard come close future full stop koma sijumizi kusoma I want to be the best kila mse kuniona ati nigga na zako ni madash dash wacha ujinga fanya kazi chap chap since on the street so me getting into nimweleze nani shida zangu sio ni mtu mimi yule kesha mchana usiku mina lala I don't need mchana ndio sitaki onekana kungangana sana ndio ni fura ishe mother
Contact Conchisi on 070-6312-672 for more information.
Super bubble, 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 mina fumble, fumble, fumble. Super bubble, 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 mina fumble, fumble, fumble. Hagazi juggle, juggle, monkey yangu ikona muscle, muscle. Threesome double, double, double. Sina changu cheza chako, chako, chako.
Kumbe ni kumbe kumbe, kamu kukumbe ni kukumbe kumbe. Kunde, kunde, kunde si punde. Ye ni mtamu supu ya kunde. Dogo wa dogo, zaga zogo. Hatudeki dero bash ni ya masonko. Korohosho, mapocho pocho. Nyoko nyoko, silete nyoko nyoko.
Masake mina kustuja. Bombom smoke inatokuwa. Bumpi nywa mina skutunya. Pedu wa kishinto skumbu ya.
Marinette, marinette. Marinette na dai kuku marinette. Nuku nyo deli na zjai kuwa wet. Kadem ni kafupi na duri kona dip. Duri kona dent. Iko na dent. Iko na dent.
Fatuma ni mchafu na bado na mchafu. Fatuma mchafu na bado na mchafu. Fatuma ni mchafu na bado na mchafu. Fatuma mchafu na bado na mchafu. Mapenzi ni ya dhati. Ni ya dhati. Kichwani ni ya kinyaru ndo tupoteze wakati. Mapenzi ni ya dhati. Ni ya dhati. Kichwani ni kinyaru ndo tupoteze wakati. Deni zangu mingi jonji ya Ken. Kenji, Kenjen. Ken wa Maria, Ken Salt. Ken Com. Ken Taki.
Unakonda na bado unakaza. Unaringa na bado unaladha. Umechapa na bado umebonda. Na bado unacheka na ata unaaga. Chafua, chafua mieza na bianga. Chambua, askuwe kalewa. Nae nae atakaye kilema. Chapa adi alia akiema. Aluku, miupiga luku. Na dudu, miu wapa dudu. mtoto kana lilia mjulus Biking pink siwezi yalisha
Oh, 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 niso Oh, walenze makondiko Oh, oh, wanziko Oh, bako kek na maombido Oh, oh, ombido Oh, kek na maombido Oh, oh, ombido Oh,
kek na, yeah Nimrasta, namtaka Ukinitoka nita kufuata na traka Alejandro, mad meat tractor Bulldozer, wapaka Halal, halal Niliona miaka lifa ndani ya church Alikuwa mevaa blazer ya patch Tabia ya dem, ametoka catch Sukuma wiki na sukuma wiki Ukichagua kiki kuwa mpiki Nikiliki takwa iki iki Takumwagia kutu ya wiki
Mwangida, babangida, zangida Wakandiga, mamangina Ae moratina Na itina, karatina Da fucked, sizi call back na unani divert Da fucked, chat iki last kesho tani call fast Da fucked, fax any fax say wo sema fax Da fucked, wuna jua clack ent, mina jua clacks Da fucked, mina jua taxin, wuna jua tax Da fucked, wuna kula nyash, mina kula nyap
Walenze makondiko Oh, oh, wanziko Oh, nako kek na maombido Oh, oh, ombido Oh, kek na maombido
Conchizi
Hapa ni kuchembeteza na manembe teno Jimbeteli utafa gombo toza meno Ni kuchembeteza na maneno Jimbeteli ni ya gembe tenge Hapa ni kuchembeteza na manembe teno Jimbeteli utafa gombo toza meno Nikuchembeteza na maneno Gimbeteli ni ya gimbeteli
Na mbitika ivaskan konanja Jembeteshi zingani bala Gambo tole kalu zimeshikana Na ingo moto meme kuja na ubaya Na mbitika na bado mnakata Na mbishika bado kwa izana Kepetege boto tambawala Wengine bumbu tere wamelala Jomba kali mekaza katamba Na kitimbia na mguwe meganda Niko jinika jitini ya kala Na cheza na maneno tukisaga
Tambatari heavy walevi wanasikia ni castori Telling kwa teli jungimbe teli na tembe tema kima kaveli Mramba tazi na mtoka kima dhembe teri Chuya full dose na kumbutula mamedi Vidembe tevu zangu na reziko ever ready Kumochomba toka wanatai niko crazy Lumbu tuga tang na itwist na madridi Toto mingi na kuzimbe tima kabaridi Jua nikali jomenyo moto wakawa ridi Bidi yamba tangu pace ni ya Lamborghini Pace ni ya Lamborghini
Innovation simbikisi ndiyo scientist Nika boom vembe tela tunatoa fumes Lumbu tuga ni kubaridi Badili mbitisha Shembe teng mina shuka nayo nayo Ndata rada nikitacha shamba dada Mafamba tala kuna vile bado wanirada Flow easy smugglers tuko mbaka mita Njamba tati nimedunga mbaka ya pita Chachi mbitisha kwanza na wakimbiza Za kitu wa guide nimenyua ku atlas Kwembe tela mina dai wa moroko Zikishika na matamba tawi
Follow Conchizi on Facebook and Twitter At DJ Conchizi
Na huyu anastahili kuchikwa na atu pedani koloko kwa koloko
Smadi Mokini Genji Long time on a body no No figure to be me kote kamakul Baka youth struggle na moto di shakul Homo adi man big up ni miracle Awa do fasi di se sumwe Yo Yeto re nando tu wa shimangwa ready Baleza betu me bonda na matiki Yeto re nando tu wa shimangwa ready Baleza betu me bonda na matiki Mangwa ready na matiki Baleza betu me bonda na matiki Mangwa ready na matiki Baleza betu me bonda na matiki Tunara ni mchezo kwa ima isa top scorer Nani uliza isha sijawai kula kiti maisa
Smarty was a dope you tell your haters
Ati kutudi slabda ukona kichai ni daro buda Na minuti chami umada vitu nimeanzi shami usaka Shukisha pangwa isa
Yo, pale bez ni matiki si mafila Mboda ni medunga inasoma na majira Taxi ni mefura ni anjugu siya gam Moshi tu kwa kona di unagwaya tuku gam Tatifo na mbogi genji Hini ya mapazu Hini ya wakaza wanasunda di matambo Toka do Kuwa pepa hadi jamu Ungu mimwekze nikile
Zimeshika on the low niko hike Nukudiriba nimepandisi ya Nike Inarobia kuna rosho sijayola Best
believers yaki ni cross tamshona na pale streets ama hater wanabonga ati
beat manting hizo mistari wewe uchora
aha buda uzi type kwa blackberry omera who want the smoke anybody can get it
Setting warity, moja create Laya chini kam tipande lift Kuwa suma cemetery juni yard Ukileta za kumea na go hard Usi DC slando, uku steam do vako Na maru up kwa mongo, si zangat majongo Ni talanta kuchomo, kiyo yo mawe songa Down chinu kitu mez ni matiki
Mirundula, wakidiki ni matiki Warity, music kila wiki Blaina, limrazi na mchai Keki, kameweza na mdai Empress, anapenda vako za Ana die tu kufika kwa mamangu Na unajua hizo sifa kuzangu Uma uru nde meja
Ini last but amas kwa kalenda Ya mamasta majima bazenga Pia kafala na beef na kalenga Na kakawa mivunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Labda kani beza Bentley na mabigi Hakunanga mtane za kula baridi Buda kila esto jiji ni na bibi Kalale
Unakulanga Ferrari
Kalale
Ushamawe kahalwale
Kalale
Unawea mingi kahao
Kalale Hey yati yati nini kem kem Watagwane watavai mister Kasi ganje hai ni side Watagwane what about it Bro man kona dai beef kalale Kalale Hey yati yati nini kalale
Ya ya ya
Kalale
Zenga Papa Fadela kile mebaki ni kuchengewa statue Na usiache ndula inje na unajua tuko paipu Tuko update na tiki mbogi yote my crew Masilva ndo zimejaa kama Manchester Blue KM doli kwe nafanya gani dos daro Papa God sunyonyeshe ganji kama flako Ni adisye mafiga makoma na maziro Very soon itabidi nikisonga nikiprado Fan after fan kwa chukua waki kam Na maliki wasafi ongeza bei ya bita Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag No kizidi kulegeza ndo
Katugongi pesa ni upuzi Nataka kuwa na shares kakuzi Nijenge uko nyali Ini nice neki kunywa sharubati Ukirushwa manzi kalale Kompeni kompero safe Bazo, bazo Mi ufanya biz na mabazo Sipendi chali ya mewekwa Unalipiwa nyumba roaka kalale Wanaumu wakiongea kalale okay.
Kani komboka wasibisha ni na wale Fubuda kwa ike mino uchezanga malale Na kuja solo nye mkikujanga wanane Na ukileta usoro na kupiganga mabare Wewe kalale hapa nkwa watu wakale Juna tafuta waniko hapa na pale Na isipo jipa mina hami ya kitale Kaposho mipale na punguza ukware Ukware zova koza kupati misi sare Sisare jubado mino utembea na nare Na ukinipata kwa chomi na kosa jemale Mina kulanga mbosho woki kulanga mabare
Kem kem watagwane watavai mista Kasi ganje hai ni saidi Watagwane watabout it Bro man kona dai beef kalale Kalale hey yati yati nini kalale Kalale
The Cheesy DJ
Si wango napenda wasichana Niko lojo na bibi ni wa Alan Tuni mori after this ni lawama Nastaki ma miss call bana Tazima simu ndo sipige pige sana Tazima simu ndo sipige pige sana Nastaki ma miss call bana Tazima simu ndo sipige pige sana Simu flight mode siko Patana na msupa kukwa inbox Acha sema tifadela situ link up Nayo nayo ni kam show yu ni symbols Next day zo mafida asha ripo Hapo kwa Edgar Obare ndiyo siko Ndiyo mana chali yake yako pissed off Na mechi lisha anza kabla kick off Lakini Buddha, please not Umsupa lini mada na mastingo Alinifuwa trowbox na maribox Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa ivo Hii Nairobi chunga bibi Kuna mafisi, makialis, magwiji Nokitoko singizage baridi Nikawaida ni tabia za chichi Si wango napenda wasichana Nikolojo na bibi ni wa Alan Tunimori after this ni lawama Nastaki taki ma miss call bana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Na staki ma miss call bana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Na staki ma miss call bana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Sitai jua kumbe lano ni FBI. Amini ambush ki ghafla ni sitai hide. Lakini nisha panda mbegu sign case I die. Mini bazenga dadin ta go down in style. Hey, maswali mo bati pita mbona umezima line. No kwa hapa low drone na nilimia wife. Misi amini ati wee ni morio wa mine. Na leo ni leo na utoki hapa alive. Na tetemeka mele choka uneza zirai ai. Na sezi fly zai kwa isi ni a crime ai. Asha kikok, asha nipiga bye bye. Wife yake ni manduru akiwika kuu. After trigger kui press, ndenge ka jam. Na mini nani apu kwa window, sini ka jump. Mguni ponye mina toka siya kajuni kiran. Mungu wa santi yacha leo, mini kasomi sam. Si mpongo napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa ala. Tuni mori after this ni lawama. Na staki ma miss call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Na staki ma miss call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Na staki ma miss call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana.
Ebu inama ni kamu na pigwa sindano ya haga. Zigo ni mzitu mikemea sana. Inawasha na niko juu sawa. 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 Inawasha na niko juu sawa.
Kuja kupatima vitu dum dum stum stum. Kina maneshika nika yo bon bro. Mi don joke na kumanisma meni kanko on stop. Na talk talk na miwa na chuna kipiga show.
Zalambia neza fungwa mgumba kanba kin medoni. Sika mwambia neza chukule jo la fundo. Nika mio saina kanisho neza namba fimbo dike. Nika ina saina chonda kundon mindo driver. So mina joven die die.
Tumetulia kijani na vijana wangu suku nyona. Lazima ulipie madame na tawalenda sini kama nikongu. So lazima wanipe malipo ya mind. Kazi ni kazi na jata ni jata lazima nipane vile mina idai. No mana wanashanga vile na tawalenda sini kama nikeje ya mind.
Kati kisho mina fuka puta na jeshi yangu bitu na skigongu ni tambora. Kubishana na mbugi na mbugi minonesha mbugi zingine bonoko zina ni chocha zi. Tasifiri na mbugi medipin matalanda. Leona city kaya na penda dia Mary Jane. Kama polisi ni moja moshi mbili suwa iguani. Na zingine za kufikisha mali unadai. Mali unadai sini mali unadai. Tukate ngango, tukate kongo. Tukate gilbis tuwaze kubanjuka.
Tukate gilbis tuwaze kubanjuka.
Avile A, mikoka mejiti. Avile mbogi yangu manze koka mejipin.
Na zina kutu, na daimutu. Nataka kitu ndachachisha na kirungu. Fomi kigongi na dili ni manjugu. Na daituri ntapikisha gamanduru. Ntakibonya, nitakikonya. Tukifika place na kipea nga.
Wachaka washi, sika tingasha. Na washa shada, na teka gala. Na piga puff kwa chote na itisha gwala. Bado na gwara na chachisha sina swara. Bado Kampala na kula toto na para. Boom, nilikula nikazama pana. Sida wezana kama na kamba. Mi wanapenda chote Kampala. Kama ni kama na piga sina.
Sige walo vijata masha kwa matanga. Whisky na mixi wana changa. Fuchuta demba dona mwokia kwa korana. Kiti pa back stage watapata tukikazana.
Disco, matanga. Disco,
atina semaka.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.
Disco, matanga. Disco,
atina semaka.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.
Enti ni mademu na mamuri wanachoma. Take jewel vlo na choma. Gazeti yangu ndio naona mkisoma. Nice kue hapo munapanga kunipona. Tia lawama misi nanga chuki. Usijifanye mtamu na witangu nyuki. Bash ni official not nipiga bila suti. Hapa tabia mbaya wote wanatoa chuki. John, John, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth, say ah ah ah.
Tumetokea kwa ngero, tunakatia mangiazo mangero. Tunapatia na shoulder to lean on. Wakitupatia mavodo magino. Wengine wako sad, wengine wana pretend. Wamefanya matanga keka weekend. Wamedunga nika wanaenda klabu. Kwa disco mandanga uneza una majabu. Politician anakuja kudanganya kwa matanga. Anapese wananchi ya kizuba na marasa za wa mama. Watashem, watashem, jaribu ni kweshimu. Disco matanga.
Naishi life in major na favor. I give thanks to Jah. It's my pleasure. Kiwa chana mwingine ndapenda. Status ma updates tukidara. Walbas managalis mtokia kakwa sinlu. Bado waga safi. Shirt ni white alafu blue pata safi. Ma blink kwa shingo tadhani nimetoka wa safi. Kaki, maf, busy skanking. Top shirt agato zote mukwa top ranking. All them galem says me them wanting. That's why Sufi always got something. Itani wana Sufi beat moja tunairarua. Kiwash and wear tunaikamua. Arufu ni mbaya tusha nyamba. 4W00 sindo namba.
Waga 96 please dina ngati. Na mixingi whisky na ratish. Mini bingi misi dancingi kwa party. Jushingo ime freeze saizo chini ni mambati. Baby squeeze tumezo ya mashashtu. Miuna ni kumbuka primoni kichomi ya staff room. Ume west utapewa vile unadaibu. Mina iro west ambaka inapitisha curfew. Hawa toto ananjua. Nitoka Grislando makoto tukapungua. Na iyo jaba bino goro itanua. Mini badman na karoro ni kambua.
Mamzinga mamzinga ni maflash na tapika. Staki jopa dikap cheki na chachisha. Oya josio ni wapishwe. Ni sambili sisikia harufi ya dishi. Nauna cheka na nani gade. Kama kali joa kunawe kujana kebe. Nauna magwado Kade kini kiasi tunaibatiza zakayo. Upenda mademu wana kakabeti kialo. Meti na kupenda reza swear bila bible. Bedroom na makandle. Check in mekafunga na fungwa iji na bundles.
Disco, matanga.
Joa,
disco,
ati mnasemaka.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.
Disco, matanga.
Joa,
disco,
ati mnasemaka.
Disco, matanga.
Wanna to die, I do a lie. Wanna to die, I do a lie. Wanna to die, die, I do a lie. Wanna to 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 die, die, I do a lie. Wanna to die, I do a lie.
Jackie, me come, Korea, Korea, you demo, give my baby, my baby. My go, Jan Korea, and if you shoot out since, miss, since, miss. Kakata baka kuju sinteme. Niko unge mnajesha kata tenje kwa debe. Na vile tunaita na suta tani tuko veve. Wewe chunga murio sita keve. Unatakujua chunga murio sita veve. Kataka kreti gidisha shuntanya leve. Niko juna pana pani kamo ewe. Prefect kwa daroje kwa sakelele. Noise maker fast through suka gambele. All around place wani kuna kuna nyuele. Tuko moja moja nka tuneza boom chele. Wanatu
rarua rarua. Labish izo nyonyo kamua. Panua, panua, gal, nekushuke matuta. Anasema lolo tamu, tamu. Minasema tuto we ni mtamu. Kanatesa matanga ni ya busi. Kamechizi kuliko chipukizi. Kana mwili, kana dia mkami. Nika manki, kana penda gandizi. Kingpin miukwa gani mechizi. Kani pusi, stakagi upusi. Wana
x-ray, pana rungu nesi psycho. Minka magari, enyeko kwa sako. Kuna ni snob na nagoto na madhako. Na marue wako ntumia video na matako. Kisikiza kitu atako na wuko geto radio. Napenda action, spendi joku nego. Mziki ni passion, mi ushikisha na mango. Nilikuwa na mambo, enzi ya rambo kwa nambo. Saimi ni mambo, likuwa studio nafanya mambo. Nili chuja minu na minu saindu wakanda. Sita kata tenje nda kukata makahasho. Minchu marili yoto kwa joki.
In heaven there is no beer. That's why we drink it here.
Ndokuwe hero lazima ukuwe na hero. Hoya psycho dimore ongeza zero. Vile tumekam ni mkae rido. Mlevi sitambui adine mpia mitaro. Sina masa ya kusuka julisi salo. Nukini nima na ipika tisa na valo. Siko jaba niko rada dani niko daro. Vile na wakata utadani mini zoro. Wakichora mboka mini yo bairo. Vile na wahandle ni ite paro.
Follow Conchizi on Facebook and Twitter at DJ Conchizi.
Yani Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Nikuwera
Boogie Genji.
Chom ni wazing tumeria umadidi. Tuko yolo na mating tuko full degree. Utakula makidi itabaki umeti. Itha inengini trrr. Mwok dogo chukwa chom ni wazing tumeria umadidi. Tuko yolo na mating tuko full degree. Utakula makidi itabaki umeti. Ukijaribu MG tunazidi zidi hard. Street imekuwa dimanga za kijihad. Tuko yard MG tupate tukiziban. Vitu tumezunda kwa kinena ni mashang. Time ya Bakofield maga imemokre. This MG uwezi tikishokne. Na marima tulibakisha mashoste. Tumedunga maoriji njima mboste. MG kila zinga na gadget. Top shota juicy jai miss target. Leto fala tuta kuzunda kwa gundu. Mbukuri eba.
sharia ubado peace. Kani batting ya weri sezi miss. Nile de wanajikuna maushuru. Snadi ti maithani ya nduru. Nima bazenga, wawale wapienga. Sindo makwenga, natuna watepa. Kwenye pressure kuacha na imani tu. Shell shack, tukizama tu. Mboka yangu weva itu mtiu. Siaka mbaya nikakuna pigwa riu. Hii design tunakam na islam.
MG down juni mambatko. Militar na wa strike Afghan. Saruku mind farmer kuwa nasho. Rima sezi boss bila Taurus. Nikivuta yezi pulo bila dibla. Sikro kwa mashangi yezi kuara. Mokalize mutu chwezi yezi zunda. Uzre magutoni olipa. Wanabaki walidhani ni rahisi. Govana atubanji marabwegze. Mwok sana utalinki na mbegega. Nikiriet kuwa kaka kuwa shona.
Mutuko chukwa chomi wazing.
Kande unga mam, unga mam. Tena ongeza mafu tandan, fu tandan. Mimpishi sauce cost dishi. It's so easy kwanza snacks mi ubishi.
Minataka sausage please.
Sambusa ndo mi hudishi. Sipendangi ma snack, sikulangi ma junk. Sikulangi ma don, sikunywagi ma yog. Kwanza sipendi pudding. Na mi wanga choose sambusa ndo mi hudishi.
Sipendi sambusa ikona ndengu. Napenda ile soft ina nyama. Sipendi smoothie ikona mbegu. Napenda ile thick sawa. Kuna nyama quarter na nyama. Hii hapa inataka cucumber. Karoti, karoti itawezana. Sipendi nyama choma. Napenda wet fry. Na kasosa. Sipendi food iko dry. Ndo mi ukula nyama fresh mama.
Joni joni, mini kama mtoi. Mina penda chai na njugu. Mina chinja ngoko ni kunywe supu. Leta mrenda sambusa iteleze ai.
Sambusa iteleze.
Niko unenge ongeza maji ya sembe oi. Makura karawa chira maika isambu. Isambanga munwa. Muriro kusambanga vitere. Vitere venya isambu.
Contact Conchisi on 070-6312-672 for more information.
Jangili Ara
Bazenga
Alma
Rap Kirubia Kushaipiga all white Kinga kama laika bagiko ya deli ndani ngiri kati sanifika manduru waroro kuwika koja dunga deli basi hasta la vista. Henry ni leather, feel your texture. Na space pia ni big ya majibag marizla. Udi nkipiga ndo sura na feature. Kila kitu dendri kile imebaki ni sneakers. Drip ka vyombo zimeoshwa sahi. Tisho piga fitting ndo mzupa ati. Kabla ufike ligi ya gladizami. Kwanza jua pe ya dendri ndo pime my G.
Vako za begiko ni dendri.
Dendri
Fendi ondo wachaguwa dendri.
Dendri
Cheza kiwewe cheza ki dendri.
Dendri
Lenga mataso chukuwa dendri.
Dendri
Vako za begiko ni dendri.
Dendri
Fendi ondo wachaguwa dendri.
Dendri
Cheza kiwewe cheza ki dendri.
Dendri
Lenga mataso chukuwa dendri.
Stay angusha luku. Begiko lebo ni dendri.
Dendri
Nikisetiko lazima ni cheki.
Wacheki
Rada kama chafu washa fegi.
Alam
Nikikutoka bafu chafu ni komedi.
Noma
Hii mchezo mini striker siezi hata pena. Zishe ni kamata ni kasa kafena. Kunsoma kitabu niko rada bena. Nikimteka tu ni nyavu chini mina shema. Popo chini na form ya kigongi.
Denri
siezi kosa raba na kinyongi kwa denri. Niko kimoja na pesa kapongi na Bentley. Kati ya warogi mipukesha kwa
hey. Denja mi hupenda kama Henry. Hakuna wasi wasi misi pedi. Lakini niko na G-bag kwa hii denri gade. Mistari mi hutema kaliente. Hini saugi bila sol misi senje. Sista shika denri kibende. Juka bag ni lazima denri. Kiatu ni Adidas. Usi nyonge monkey shika nyongi. Na iyo monkey business wachia watoi. Denri mali safi. Wezi pewa na deni. Piwa leather kitu fine. Wepire maheni. Check izo design. Imagine you can choose any. Uende home na kidendri. And everyone's happy. Pewa denri, denri. Shika denri. Hakuna fake fake.
Fuck us with a geek, call it Denry. Fake, 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 f
Genje streets unajua ni kuwa mocho. Nikiraona raukia kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho. Nikiraona raukia kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho.
Niko kwete niko zanabe, kana kana shi. Nimepandisi ya mbanati, juni nganyare. Kuna vile nimekana fi, nimebana shi. Mbotu nimenda sumbe na se, junko na kish. Saubaya ni kinja na mo, atire nangwa. Makangede na wanda na su, juniko masi. Malego na munganazi, tosi na masi. Na wateki adi wanati. Ziti wa mocho kanga mpaka wa njifo. Bogi yake ni kupuachi kama wa gido. Ziti wa mocho kanga mpaka wa njifo. Bogi yake ni kupuachi kama wa gido.
Genje streets unajua ni kuwa mocho. Nikiraona raukia kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho. Nikiraona raukia kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho.
Niko masongi wete gea ni jimes. Na kunywa kumiuri ya nkuji bless. Leo ngware mina staga na ref. Kaibada watazama ziki arrest. Kwa marila minda zi release. Jua gamuse mayudu wali ni breeze. Uwe rose la chaji gizmat. Nikira andre na kwa gashida na. Za kunyami usakanga kwa giz. Doa choku kizidigi kabisa. Dati ni sezi float ni go deeper. Kuwa mocho bogi ni kuwa mocho.
Mbuku jo, nimekula mbuku jo. System jo, imeninye makazi jo. Degree yangu, ni urembo jo. Mbogi jo, inataka dishi jo. Inabidi tuwateke, wa mocho. Tupateza machwara, wa mocho. Utandipata zabe, kanashi. Mucha na maini, si mabati. Nikichora vile ntateka tuwathi. Nite mkulima na mimea. Mkurugenzi wa kujipulizia. Kuwa mocho. Dio River
Racho bila nginyo ni kurianyu. Ola beda 21 karuna. Wairua kujirianyu na makugling. Bongrel Moscow za kiganfa. Wavecrow daylang ya ni warena. Ubra ola yutuko MG. Dople machuenga kila rengwa. Batko ngwara chude genje. Chimling na waflinka laden. Wedepo tuko depo wakiwa mocho. Kenyanjete na wobri tukibambuka. Rakitich kuwa dalo wakiwa mocho.
Genje streets unajua ni kuwa mocho. Nikiraona raukia kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho. Nikiraona raukia kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Wa mocho.
Unasikia vitu na tete mani. Na putu wadi kwa boot mugu life ina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine wine shida mdomo matena. Unasikia vitu na tete mani. Na putu wadi kwa boot mugu life ina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine wine shida mdomo matena. Kumbe dem jo ninge usu wake domo. Wake domo ninge usu wake domo. Kumbe dem jo ninge usu wake domo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe dem jo ninge usu wake domo. Wake domo ninge usu wake domo. Kumbe dem jo ninge usu wake domo. Kana bubble kana pendanga mdomo.
Buda boss kumbe ngeos ni wagidomo. Anada ID na venya pendi masomo. Msomo na as a flow sipendi mdomo. Si formal itabidi ni seti kikomo. Si normal chura kupatana na ongongo. Kwa ngango skinny nigga kupatana momo na hormones. Zake zimepanda past kongo. Leo ni manduru na masifa ni za kiongo.
Kani ngeus wagidomo na natupa mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia lia kanyamazishe na lolo. Na uneza kapatia juka na washo na hormones. Kani basha na kujanga na kiondo. Na katanga mabia nyiki katanga mavodo. Kala clash na na vibe na opono. Nataka tuka supu.
Momo kanka chupi. Sezi kwa mbia rangi. Na ukizuwa zogo. Badu tapanguzo. Na cheza kiuba zenga. Chezi kamhenga. Nomani ya fandi anataka kasi. Na jui ku request adirachwa na kunyima. Hati kuna tatu kumbe budani ufucha. Jui ku request adirachwa na kunyima. Na badu anagawa na badu ya kujengi.
Knock knock who's there? Boys wa kitomo. Gangang niate swatu ni pedi kongo. Bombo mini ras na spendi local. Fofo nimechapa ni kalala fofo. Don't touch kani toja nimepika lombo. Nono hadai straight anataka combo. Shobo rice peas ngofu chomo adi koko. Choko sezi mainshimo koko.
Maniga wa minyanya ki Japan nigga saki. Nigga nigga fucking. Manjeke wa pige luku kesho watu kuje kambi. Kurutu wanakutu minataka pakwe rangi.
Sima yo kitu kaiminuka imeoza. Akibonga shit mwambi aende akaoge. Kijana pole smart oki passion big pocket. Mangeozo wameiva wanakai imported.
Kumbe dem jo ninge uswa kedomo. Wake domo ninge uswa kedomo.
Kumetendo ningeuswa gedomo Akozabe ya nashikisha na diomo
Kumetendo
ningeuswa gedomo Wakedomo ningeuswa gedomo
Kumetendo
ningeuswa gedomo Kana babo kana pendanga mdomo
Kalongo edition
Me not die ku relax na my ex my things design me Me not die ku chill nice na my boys my shash ki taxi See you jill at the bus See you jill at the bus design me See you jill at the bus Jilete bus design D
Nimetulia na mandom Na kiateka anabo Volume leo na tunisha hadi so Nikipewa notice missy mind Loni good vibes na mangwaya Kisha mawarosho kwa vaite Nishike jaba na maboys tuchane Nasikia kuna pengwa na kuja Tuchange tutumeza uba Leo ni kutema na kukuta Yo, sameti beba Alexa, play nyonya
Bas, bas, ebu katika Mikono tachisha Kani moto tunawakisha Nikuji nice mom, zinga tunazamisha Usilegeze buda bada waitisha Niku relax Na mapaf, paf, pas Na tumejipin na makapakadas Hakuna kuswipe leo tunalipa cash
Tuna party tukisirembe tekacho na makwanti Kagial dema wine kulu kulu jumping Napenda big body dhumbu to the wobbling Alumbu tutashimbitika na makali Get crash nda kutora hamba tani Jukani shash nimejize mbete shaza chuani Leo kutembe teka diva wangapi Na daika leka nyombo toi juniko na Staki namba minataka kukukuna Kama pombe vile na kunyombo tonya Starembe tefa mba tala piga kengele Machumbudura zao ni makelele Kio matashe samba tasa kitu nase Zikishimbitika na kupamba tasa Hamba taga fambatala niko chasing Zikijipa jopatanga niko blessing
Wejilete ntakupiga vitrim ukitaka utete Leo ni kukata na mizinga ni tepe Mademo kibleki badeng ni wateke Juzi meshika design mina staga kakiwete
Chikiluku tunifisa nimedunga fete Na fizola mefunga beat kuliko kamete Manyonyo wana nibamba wako sete Design ona kataki uno kama chete
Me not die ku relax na my ex my things design me Me not die ku genize Now my boys, my shots,
my vote on the beat.
Noma Commercial Entertainment.
Siski. 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 Niliambiwa nimuache siski. Kamote. 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 Painting ameniseti kamote. Mbele ya watu ni mpole Very calm Lakini looks are deceiving Usake kumuona kame jam Eh, dodge, dodge Dodge sahani, dodge Hepa, dodge vikombe, dodge Mboch, ita masoja Painting anataka kuniua Aki baby utaniua
Sitali
Babe sipunguze kisirani Unachoma picha kwa jirani
I don't care
Siski 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 Niliambiwa ni muwache siski Kamote 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 Painting ameniseti kamote Manzi yangu ye ni boxer Anajua mbaka kumfu Nimeshindwa kumtoka Ye ni kichwa ngumu Manzi yako anakaga mpole Usifanye mini cheke Baby face isi kuingize Uni stima, uni nare Juzi nilimwambia simtaki Akaanza kisirani
Nitajiua, nitakunywa happy
Nikamurudia, juu ya kupanik
Mavu on the beat
Siski,
Siski
Dante
Kama sauce, minde sauce,
siski.
Minde boss, minde
Niliambiwa ni muwache siski
Sita na kimbichwa, more unajigweza
Kamote
Pogino ngoja kotapitisha
Kamote
Sora na safisha, bada dande mambo tuisha Vodu ya bitch unajua
Kiza nika unakuna kichwa
Kona pena gama mtoto Kona kuna kichwa Kona kuna kichwa Kona kuna kichwa Kona pena gama mtoto Kiza nika unakuna kichwa
Kimok, ulalala, ulalala, kwani wajui joke, ulalala, ulala, asalama male, niko mate, te, ataka ni trap, tuko na bed, bed, neza kam le, ataka ni bed, wagwan bad man bablikan, nataka yonduru ataka si fam, ilani ni caption na ikwagi fan, kuna ki splashing kama dam, bam bam, tiki tiki bam bam, bedim, neza kuimbia mbaka rhythm, keeping, jifty, jifty, there's a meeting in my bed. In my bed
Dante mini boy ordinary Nikipata na kwa chomu sini hande Jina kubwa kau juu si usare Super nta kujengea di palace Weni mrembo na kulaga nini ngware Kauna dai nta kufikisha kitale Do trip usijali nina license
Wash underwear, I swear My douche kuzimada na kiguto na kifea Makwela kuwakunyo design wezi compare Si fair, vile masoshuni kwa milia Ukimada tokens italia TTT Nina mandugu wapo inda sika miti Nisema kabla fadhela niandiko kwa ofisi Neri nikachora na matatu kwa mati Sunikatikie nkweke Ndani andege tusepepe Kuja solo bila rendende Niku spoil na usimepe
Pati na ngwashe, kwangue ni poshe Supa kiwoshe, vyombo suzioshe Na manyo nendani, nusiambie jirani Sunajua ni ya nani, oni taga Messi Kejani na gesi, tuende nizipashe Ni kuwashe, stories zichache Kwa bedi ni kufuate, vigane mate Ule fala mwate, yako niko taste Kakisima na mate
It's Leo niko out, nimekuja kutesa Kesho siko job, nikulala popopo Weta leta drinks, tunakunyo kumaliza Usone vivi, tumekuja na pesa
Ya tari, tena tari nko hadi na gari Kabagazi, aka ganji Sina kinywaji, weta mpiaji
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu Waitress amebeba, tipping Is it me, or my drink is speaking Sipping, sipping, I'm sipping Ayaya, vunulu Pere, mende Pombe yangu siweke mchele Leo na meza takama nitembe Ndo nilewe mpaka nibebwe
Yo lazima nipatikane
okay.
Na kataska ama kane Pewa chupo si lambe lambe Wapichese kopande gane Ngango,
hey.
whisky Hanjam, hanjam mingi
hey.
Minataka joni teke toto Na msupa tulewe hadi kesho Shots,
hey.
Camino Boti,
hey.
Bodo Chapa,
hey.
Toto Ukimaliza, KO
Leo niko out, nimekuja kutesa Kesho siko job, nikulala popopo Weta leta drinks, tunakunyo kumaliza Usuone hivi, tumekuja na pesa
Badilisha basi tuende Akivana kazi kabla nitoke Okay Umekala crash Iyo top na yomini Kwangwa si match Anajam Anajishika kiuno Anantolea Mwasku get Kila kitu mufanya Uappreciate Oops Ulimi yangu Kulikuwa na amani Sasa nimeleta tabu Hey Ulimi yangu Uniletea noma tu Nakwambia Hey Ulimi yangu Uniletea noxi tu Nakwambia Hey Ulimi yangu Uniletea noma Nisa jo diyo ni around 3
nikuwa kwa stage na tegea tuma 3 Demali nipita kasmama kando yangu Badai kidogo nikona wase watatu Wakasmama kando yake Hakuwa nasikio akiba kwa kibeti yake Nikawika, wezi, wezi Kidogo wakanigeukia mimi Wakanishika mashati, wakaniangusha chini Iko, iko, wakanipiga mangumi makofi Wakanikanyangia chini Mmoja kanikondolea macho Kijana spingino fikirie maneno yako Watu walikuwa naangalia Kuna kitu wanafanya na wanacheki naumia Paka ule dem nilikuwa nasaidia Nika wish ninge nyamazisha ulimi Kai ndio kusaidia
London
Haka kadem kazuri joka kovero Kisham sham kinyam kidam tam Shuka nangeo sezi mendata kapedo Dem nikafupi kanapenda magendo Ngoma nikaliuliza makurudu ganga Nimebakisha angwe kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo
Shereni meja tumekujadi na tambla Tulibeba meja yule alifanya bablas Buzi ndorende tunarogadi wakamba Ole kitanda ole ole kandanda Tingisha kichwa na kisha kama gedandruff Kingfisher na pita shanza piga lab Snap snap sana deku jiponyo Yap yap
Wese sabuni ya ro inafanya nini kumbu Bash na wake ya minyo na kata magic ino Mapenzi mwanga dingo nyokirudi kwa shimo Luku ni fly dingo inapiga simple stivo na Nua sijali sijali kwa unachali Neza pita na wewe bila tatafadhali Daily niko majani mbuzi yuwa angani Munyonga taitu za mangi hapa
Ni aje msupa
Ni aje
Niko na talent
Kagani
Neza fungwa bra na mkono moja Unataka kuona
Siwezi mai
Okay, keti chini, geuka hivi Wacha nchezeka mimi na ulimi Usitowe nda kuchapa na yomini Chali yako kwa simu, kelele Chali yako ni stress, ye ni msenge Mpige block, tupige sherehe Usilie mami, sikiza magenge Nda kutoa stress na nikupunguzie nyege
Akakademu, kazuri joka kovero
Bogi genje
Kisham, kinyam, kitam, tam Shuka na ngeo, sezi menata kapedo Demi kafupi, kanapenda magendo Ngoma nikali, uza makuru, tuganga Ngemebakisha angu, kelele na nderemo Shamra, shamra, kelele na nderemo Shamra, shamra, kelele na nderemo
Giz, niko riko na zingati Giz, niko riko na zingafu Giz, niko ngeso na morata Niko mboka na mashata Giz, niko riko na zingati Giz, niko riko na zingafu Giz, niko ngeso na morata Niko mboka na mashata
Shatare atuwezi rienga furda Maruche masangwenye wa bugde Niko nditi mewolit kuboswe Nikiduit wana VX ni ma bad mind Subenje kila mdowi brigenje Bro kavi kwa inzagi kanje bro Makuela miu kasu kasa lopa Ndesa kuateka na mnesha Mzaga kuajaza kangito Shashken miu pigia ni za DY Nichma bufalino na jatimo Jamse kuwa pandis na maniple Jinre zime rienx tumemo Kana hero tumegova na dipu wako Ronga ni wadie na walajo Kevin ya marine kuwa boom brush Ijuga watalego awazawe
Giz, giz, niko riko na zingati Giz, giz, niko riko na zingafu Giz, giz, niko ngeso na morata Niko mboka na mashata Giz, giz, niko riko na zingati Giz, giz, niko riko na zingafu Giz, giz, niko ngeso na morata Niko mboka na mashata Niko steam, niko wapli na machaji El Java T, mendo wa mariati Kuzingati bila ata gifla Mendo shifu street mainadi Giz giz kuwa hicha kuwa kata Na my grade zimenguata Mr. Go missing mtani hata Nikenda suwa mwezi nikuduka Pika James Riang nikugasta Rima mi wate kigiza kifasta MG tunaleta ga disaster Na wachai utadhani mini pasta Niko round nime pull up na mchu Makangethe nime kuja kuwa tuma Niko round nime pull up na mchuma Makangethe nime kuja kuwa tuma Makangethe nime kuja kuwa tuma Giz giz niko riko na zingati Giz giz niko riko na zingafu Giz giz niko ngeso na morata Niko mboka na mashata Giz giz niko riko na zingati Giz giz niko riko na zingafu Giz giz niko ngeso na morata
Nikomboka na mashada, macho idha inengi zimeritipo. Disma, mi upiganisha mavizibo. Ngipo, rima nimeenda suka matifo. Masho, zile mi utise ni bagiko. Sezi pacha, ata kama kamechacha. Ngiso, ngeso ni kuangadu mnacha. Gangsta, mbaka ni inzaki kwa mgacha. Zero, shapresi na presha kama panja. Wana hit na bado wana tuzasti. Shokde, mi uwaraushwa kama masti. Siaka, genje mbaka rodi iwe dusty. Mukish, dapi idha inengi mjasti. Mamorata wamekalia dimanga. Stroko, mboka warosho kuwa tilanga. Pota, wazoro wabaki kuboronja. Niba, roundu itabaki wamepaka. Giz, giz, niko riko na zingati. Giz, giz, niko riko na zingafu. Giz, giz, niko ngeso na morata. Niko mboka na mashata. Giz, giz, niko riko na zingati. Giz, giz, niko riko na zingafu. Giz, giz, niko ngeso na morata.
Contact Conchisi on 070-6312-672 for more information.